Mama. Alleluia!
Ndyankunda agace ko muri indirimbo kavuga ngo Zambaraga yahoranye ntizashize Nimukomere ukomeze kumwizera Zambaraga yahoranye ntizashize Nimukomere
ariko kuri inshuro ndashaka ko dufatanye n'abacuranzi badushurangire kandi kantu kavuga ngo Zambaraga yahoranye ntabwo zashize dukomeze kumwizera yego reka duhere kuri bravo
Zambaraga
yongere nanone Zambaraga yongere na David Zambaraga yongere asubiremo nanone Zambaraga Gatkumbe, sweet solo. Yongere nanone Zambaraga. Fanye pasam jam.
Zambaraga.